Duki natoka nduki. Duki natoka nduki. How my people ni kuti. Duki naoto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki
Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tootsie? Just pulled up with a big man, Dookie.
Dookie. Suti, megonga suti. Ulizi ni mkali unigusi. Chuki, thamani ya mchanga. Kwa kujazia vifusi. Juicy. Bay, imepanda juicy. Domana chuki sogea. Wana tuna gaya nuksi. Kwa tole tagi mapozo. Nataka topigi vipala of course. Mipila nataka kugonga na ngosi. Sisi ndo kiboko za mabitosi. Na ipo wazi. Mtu kazi kwa yo hapa kazi. Inateka watu kaje mpazi. Tagi na undoka na shazi. Oh God.
Oh my God.
Lauma mzigo si ubebi. Kisho cha moto kiko na ganzi. Akili na waza mabegi. Vifua vyetu vina tembea na siri ambazo wa baby. Ndomana wakipi mamoto. Wanapotiaga vibaya vi deadly. Nani kama sisi ambao ni wanyama kama sisi. Wanayua kuchanika kama sisi. Atao karibiane na sisi. Tumejikomba, tumejipata. Cheza na kode chana na cheni kuwaka. Kuchezea pesa ndo mchezo na otaka. Mwendo ni mchaka tuko. Duki
natoka
nduki. Duki natoka nduki. How my people ni kuti. Duki naoto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki.
Duki. Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tootsie? Just pulled up with a big man, Dookie.
Dookie.
I just took a left turn on up block. Not leaving till this road gets locked up. Three man hot out of four door whips. I know the neighbors heard was gunshots. No love for a pagan, you fought on my pagan. I'm trying to put you in the wood box. I can't take off this mask like Future. S roll bought through his block with my hood on. He got shot and he told that's fucked up. Big 4-4 at your door like what's up. G19 leave a hole in your jumper. Now let that shit burn like Usher. Your boyfriend on pissy, a sucker. Them boy don't want no one holler. I stay on my grind, crusher. Got that if you need it, holler. It's Gucci. Do I look like I'm left off a bad and bougie? Bad duck when I aim this Uzi. I spray this one, you get small like Pookie. Real life's a movie, I still got beef. I ain't tryna squash shit like Smoothie. They told you I'm too unruly. Wanna see how I slide like Tootsie?
Duki natoka nduki. Duki natoka nduki. How my people ni kuti. Duki naoto nduki. Kama nikitimba na bunduki. Duki.
Duki. Man sped up on the floor, Suzuki. Two guns in the back of the hoopty. I aim this one, I ain't shooting a movie. Wanna see how I slide like Tootsie? Just pulled up with a big man, Dookie.
Duki.
Duki.